kumna dabacsan leeyey dumar ugu qurxoone dida uba ilaa indhahayga teede indhahayga teede kumna dabacsan leeyey dumar ugu qurxoone
I love it.